Oya, vipi hapo msanii?
Mimi sio msanii bwana.
Naona unachorachora nini au vipi?
Ni kazi yangu mziki, toka bwana jichenge, fanya mambo yako.
Baridi bwana, machizi bwana.
Cheza classic baby.
Wosh, wosh, wosh. Najua japo hapa sopo wewe na kweba 26.
Wewe kweba 26.
Hizo. Aga. Mungu ataniwi, sana tulomo, kuku ataji ya sayani. Rizyo, rumo, tete, tuwa, tuwa, tete. Mr. Boken, kicha microphone, kaje dabo krila. Woke, woke. Mimi ni mwana muziki, rumo, mimi ni mwana muziki. Tujepan, mimi si msani, swakti, mimi si msani, rumo. Mimi ni mwana muziki, tuje. Mimi ni mwana muziki, Risto. Mimi sio msanii, sauti. Mimi sio msanii, mimi sio msanii. Rafiki yangu shida zangu na tabu zangu, wana kwa kule amenikata. Rafiki yangu shida zangu na tabu zangu, wana kwa kule amenikata. Mungu anajua kama mchizi, mimi najua kama yatoke la kitu hapa chini anajua. Siwezi kujisumbua kunyakua. Napiga dua cause bado sijajua. Bado sijajua nini kifuatacho. Atasha makesho nikipofuka macho. Naheshimu kila likatomana na kubalika. Kaka wasemejua wana wesh kunijua. Chaku primary naishi na masila. Nimechoka mbali ndoto zangu sio kubwela tomana. Napambana kijana 45 sina baya. Nikiwasha kaya itafaya. Boom pop. I'm a sicker boy. Diamonds, you a sicker flow, nicker boy. Lazima mungu tuwa na nilita boy. Lazima mungu tuwa na nilita boy. Lazima, lazima. Na wakilisha majesti ukare wake. Nyama kumsi na lote za masaki. Kigeza guza kiosku. Kigeza sungu kama Tupac Shakur. Kama Tupac Shakur. Chukua tena tuwa, chukua tena tuwa. 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 Choma 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 choma. Wali mjeuli, chao kape. Chanke mdoli, chao kape. Mwona medeus, chao kape. Wasile blokan, chao kape. Kete kaminyoma, chao kape. Chao kape, chao kape. Wosh.
Oga, oga.
Humo, nipe maiki, nipe saiki. Muku wapi, unye kati. Nipe laiki, soka mana wangopea. Muna juwa kina chokokea. Humo. Makofi machacho yo. Makofi machacho yo.
Eh Pablo Madonna.
Makofi machacho yo.
Eh Burani Mko.
Makofi machacho yo.
Mariki Kuchi.
Makofi machacho yo. Makofi machacho yo.
Isio.
Chao kape. Woma chesemon. Chao kape. Choma 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 choma.
I'm the best MC na kuja kama nabii na wanango wanipingi. Bas bas nyingi, flow kama chingi. Kama sio shilingi mtashogo kata kwa dola. Niko Franco side ya zola. Rafiki yangu shida zangu na tabu zangu, wanango kole wamenikata.
Hizo.
Rafiki yangu shida zangu na tabu zangu, wanango kole wamenikata. Mimi ni mwana muziki, sipojei kiki. Nikishika mswaki na rusha mashabiki. Na kipaji na domana na sumbua. Mine msakari kila biti na toboa.
Mwudi bala, MC la dudi. Esulika yo mpo sirikari ya somkazi. Esamsuni ya mate meneje pati chamari moseni. Mpote mbake munila. Tuwecha mpo sirikari ya sito mshara mojeni. Mito, amichi ya Chafila mesi, kwebe shuna sito. Chafila kanyoka.
Mimi ni mwana muziki.
A twenty m show,
Twitter,
my coco you bitch is so cut. Find a kishua, a twenty m show, so the clan has some class. And they know me no more, a ground tree. A twenty m show, so the clan I'm on Tony. And put you like I do pepper, so the clan I'm on Tony, so the clan I can on Tony, black duty. And so the clan I can tell them what I do. And I'm a two year, and you're sitting up, and you're jumping, and you're cutting, 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 and you're cutting Dika, mjika usiku, mjito paka ni mwanganja mayo. Kata moyo matuna, eruke kres mitiambo. Kata moyo tiger champion. Miso, anafaga ya tisa. Toba, kintenka minyama. Toba, mikono klasiku misi bombane. Achiken subufu chesta dida. Hosh, chaksi shani kabali ya moyo. Tempo mia moja, sirikala nenoma. Sirikala chaka chengi, sirikala mojo. Mbashi na ina. Hello, Fiji, Sulikara, Kiwa, Sulikara, Mtwara, Kefi, Banti, Musabo, Kwekisha, Microphone, Kanye, Labo, Kila, Wezio, Sambusa, Iso,
Mwana Muziki,
Dox, Kompani,
Mwana Muziki,
Combination, Nariatu,
Iso, Swakti,
Atuchekesho,
Mwana Muziki, Mwana Muziki, Swakti, Mimi si msanii
Kweba Classic Sound. Classic.